urupfu rwa twarwakiriye nabi cyane kuko basirikare n'abapolisi bagaragaje ko yasiye abatavuga rumwe na leta ntabwo twari tuzi ko bashobora gutinyuka gufata umuntu w'umusore nk'uriya wibera mu bintu by'umuziki nawo w'imana umuntu wafunguwe wababaye ashobora nawe kwibasirwa kugeza igihe bamwici ni naho wenda twahisemo twumva ko ya ndirimbo yaririmbye igisobanuro cy'urupfu yabaye nk'aho yahungabanije inzego z'umutekano za hariya kuko kumva ko umucikacumu w'umututsi ukomoka za Kibeho wari warabonye n'uko Kibeho habaye ubwicanyi bw'amoko abiri hari ubwakorewe abatutsi mbere n'ubwakorewe impunzi z'abahutu muri 1995 urumva ko Kibeho yabaye wagira ngo Bikira Mariya uko yahabonekeye wagira ngo nyine yari yaje kutubwira ko amahano azahabera atazajya ipangana rero twumva ngo umuntu badashobora indirimbo ye yari yamufungishije ntabwo ari akarengane kugera igihe bavuga ngo yashatse gutoroka niyo yaba yashaka gutoroka ntabwo byagombye kumushyira mu rugo
ariko uvuze ko yishwe ariko polisi ndetse na RIB bavuga ko ahubwo yiyahuye
ntabwo Kizito Mihigo ashobora kwiyahura ababivuga ni uko batamuzi ntibazi n'umukirisitu icyo ari cyo Kizito Mihigo ni umuntu wemeraga Imana uzi neza ko rwose Imana niyo itanga ubuzima nta muntu ushobora kubwiyambura nta mukirisitu rero wa wundi wa kanuni nka Kizito Mihigo wavukiye mu masengesho akaba ari nayo yari akirimo akaba ari nazo zamuteye imbaraga zo kwihangana agafunga imyaka inarengana akavamo agasaba n'imbabazi kubera ko yarabisobanuye bihagije icyatumye asaba imbabazi ntabwo bivuga ko yisabye imbabazi ufite wemera icyaha gusa ugira ngo abagohoteye cyangwa abagohotori bagire ni nk'uko numwa na Yesu Kristo yasabye imbabazi avuga ati mumbabarire ndi umwana w'Imana ariko nuko bimeze ubundi rero nawe ni uko siko byageze
none ibimenyetso by'uko yishwe urabikura hehe
ahantu ikintu cya mbere kinyereka ko yishwe ni uko Kizito Mihigo kuva yafungurwa nta mahoro yigeze agira bakomeje kujya bamutumaho bakamubwira ko atazongera gukopfora fondasiyo ye yashobora gukora kandi u Rwanda rukomeza ruririmba yuko ngo rukomeje ngo inzira y'ubwiyunge kandi Kizito Mihigo yari yagaragaje ubushake bukomeye cyane bwo gufasha ubwiyunge ku buryo nanakwibutsa ko mu kwezi kwa munani mu mwaka w'2011 Jeannette Kagame umugore wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari yaramuhaye igihembo cy'umuntu w'urubyiruko wakoreye ibikorwa by'indashyikirwa wakoreye ibikorwa igihugu cye kubera ibiriya yakoraga byo kujya muri za gereza akajya kureba ukuntu yateza imbere ikibazo cy'ubwiyunge bw'abanyarwanda nyuma yaho mu mwaka kwezi kwa kane mu mwaka w'2013 urumva mbere y'uko hasigaye umwaka umwe ngo bamufunge naho yabonye igihembo yahawe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza RDGB ariko urumva ko umuntu wabonye ibihembo nk'ibyo abihabwa n'inzego zo mu gihugu imbere cyangwa na asosiyasiyo nk'iya perezida nk'iya ntuza fesitiredi warangiza nyuma yaho kuva ngo noneho ngo yafashwe ari mu mushinga wo kugambanira umukuru w'igihugu ngo amwice ubundi se umuririmbyi indirimbo yakwicana
ariko ntabwo kuba yarahawe ibihembo bivuze ko atakora amakosa yatuma afunga
cyangwa nta makosa yashobora gukora erega hari icyo abantu bibaza umuntu w'umukirisitu wari umukirisitu ntabwo yari ingegera yo mu muhanda yahindi ikora amakosa yayishobora kwiba umuneke cyangwa igashoboza ishakoshi Kizito ni umuntu ufite uko yarezwe yagize ibyaha agapfusha se apfusha na bene nyina muri jenoside ashobora kuyirokoka ashobora kwiga ashobora kugira iriya mpano y'umuziki ayitura Imana ariko ituma umuziki wawe ukoraga imbere y'Imana Kigali iramurambagiza ari hano kuko twari kumwe hano mu bubiri iramurambagiza iramujyana aragenda ageze yaririmba intare yaririmbira ubutegetsi agerageza kureba ko yabuha ishusho ya kimuntu ariko bo nta nubwo nibura bamuhaye agaciro k'umuntu kuko kuvuga ngo yafashwe ngo arimo gutoroka ubundi se hari icyo yaratorokanye yaravuye yamennye banki niba twebwe ntabwo twemera ko biriya byo guturuka byabayeho dusanzwe tuzi ko mu Rwanda bafata umuntu bakamunyereza akabura noneho bazarangiza bakamugaragaza bavuga uko bashaka bakareba indirimbo baririmba uko bashaka twebwe niko twayibonye Kizito Mihigo yashaka gutoroka ntabwo byari kumunanira gutoroka rwose abantu se nibahora batoroka mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo bikomeye gutoroka cyane cyane ko bavuga ko yari yaciye mu karere k'iwabo ntizumva mu karere k'iwabo yari kubukwa ahaca ntuza gikongo rihana umupaka n'uburundi abantu baho bahaturiye baza amayira yose ikindi cya kabiri nabo bapanga abaturage bamufashe abaturage bose hari ubwo buriya butegetsi babwishimiye uretse ko baburimo kubera ingufu kubera inkoni nini n'agatuza k'imigeri n'agatunambwene babashyiraho ntabwo babwishimiye ubutegetsi birazwi bahora babivuga amakuru yose yo mu Rwanda abaturage barataka bararira kuvuga rongo babonye umuntu wibigendera none hari n'umuntu w'inzira karengane umwana nkuriya wabaye ngo bagiye kumutagarira ejo babonaga afite intwaro ngo bavuge ngo ni umuntu ufite intwaro uteye ko wumvaga yashaka gusohoka.
Ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro tugiranye, urakoze, ugire umugoroba mwiza.
Urakoze nawe umugoroba mwiza.